In this world we face many things. Olusino lowoza oba unachiita motya.
When we walk through the fire, while you when we face persecution, while you when we kill them giants, while you when we kill them lions, while you 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 life is a battle. We have one need. Life is a battle. We have one need. We coming from far. We going too far. Hey, we have one need. We coming from far. We going too far. Hey. My God has been there for me. My past is my victory. My faith is my history. All things work for good for me. My God has been there for me.
Yeah, mumaziga maji. Mumaza manji, muhurumi obuji, mukama taloba demuluji, tambuli demuliro, embera nenzirusa nebiro, neyekati dobite, lavena kunjera bite, nakayimba kaka nenjiri kanji bulide bino byebiro, kati njagala nkwebaze mukama gane mikono bwempanise, singa sakukiriza walai mukama nandi zirise, nine bulide dobozi byo netegera nti mukama gwampise.
Waliyo, waliyo, waliyo,
waliyo,
waliyo,
Walio,
Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Walio, Wal